inhlanhla bayayivala bani uninhlanhla bayayivala bani kusho ukuthi mina sebenzile imumba uninhlanhla bayayivala bani uninhlanhla bayayivala bani kusho ukuthi mina sebenzile imumba uninhlanhla bayayivala bani uninhlanhla bayayivala bani kusho ukuthi mina sebenzile imumba uninhlanhla bayayivala bani uninhlanhla bayayivala bani kusho ukuthi mina sebenzile imumba uninhlanhla bayayivala bani uninhlanhla bayayivala bani kusho ukuthi mina sebenzile imumba Little slammy,
Sebenzele mumba.